nangishiya ngathasile namanje kuseyalo angazi ngolisinde nibonayo nangishiya ngathasile kuseyalo angazi ngolisinde nibonayo nangishiya ngathasile kuseyalo angazi ngolisinde nibonayo angazi ngolisinde nibonayo angazi ngolisinde nibonayo Zaliqondo ukuthi manikhuluma ngomsebenzi Zaliqondo ukuthi manikhuluma ngomsebenzi Zaliqondo ukuthi manikhuluma ngomsebenzi
I'm not afraid to die.